Yes, I am.
And smile again.
256 spin, doctor. Never die your shit.
Body bells, body bells.
Let's go.
At an end of it.
Mantula kumutima balala newe wagenda kasika weto utama.
Chiyoke.
Mabutama nila avu wazemba mchisengeze kwebi vyote bitama.
You are my baby.
Joku kazi na kwa badondati. Kumikolo mukazi nene kuzipati. Mkwato mwenyeze body to body. Atali na usene somewhere somebody. Kati kutama.
Kutama wansi.
Gazi wadigido
mulamu wansi.
Olimula kolo
basikita yo kweli.
Zinabisi dressi sindikeli.
Sign out. What's that?